Mia modi kuomi soko, mia gedi kuomi Luanda, miwe piwa ngai hoya, ikuwe na chunya paronge. Mia modi kuomi soko, mia gedi kuomi Luanda, miwe piwa ngasa yoli, ikuwe na chunya paronge. Nyaserumo.
One Studio.
Soko, ya gedi kumi Luanda, iwe piwa ngai hoya, ikuwe na chunya paronge, ya modi kumi soko, ya gedi kumi Luanda, iwe piwa ngasa yoyi, ikuwe na chunya paronge, na serumo.
Mating badu waki wago waruo, manjingi Yesu eme yude waruo, Pireza katoto japi Milos koda jomba koringo ya Luongo redio monge yombaka Oh nyingi Yesu to luonga luonga kie Hune nyingi winyo Nyingi Yesu we molocho Enbo chumane mogombo nyombo Pincha mi leo giwini To enloro mane mogombo dodo Kolololo ileo kinyako Oh, nyingi Yesu, to luonga luonga kie, mune nyingi winjo.
Pia modhi kuomi soko,
pia modhi ye,
pia gedi kuomi
Luanda, oh, pia gedi kuomi,
iwe piwa ngai hoya,
ikwe na chunya ye,
ikwe na chunya paronge,
pia modhi ye,
pia modhi kuomi soko,
oh,
pia gedi kuomi Luanda,
zai Yesu na,
iwe piwa ngai zayo hi, oh, ikwe na chunya paronge,
Yae chunya lit, ndo wich kuoto hewa, mire mahinga, kudawe makalusu.
Alungi ya Yesu, ya telo chungi, endala mane moti mukwiri, ya uwaidere motamo wang, ya duo mpachongwe gunda ileo giluar, koso mama ileo gimigumba, umbiyo chobolo yike tonikieo. Oh, nyingi Yesu, to luonga luonga kie, mune nyingi winyo. Nyingi Yesu, moriembo tuoche duto, siptende iluwaro mapinyite. Tuochora ni moketo ngol kumi, oberla mane migoe boma, katiro mari jachienu mai. Oh, nyingi Yesu, to luonga luonga kie, mune nyingi winyo.
Bia modhi kuomi soko,
bia modhi ye,
bia gedi kuomi.
Oh, pia gedi kuwe
Iwe piwa ngai hoya
Pikwe na chunya ye
Pikwe na chunya paronge
Pia modhi ye
Pia modhi kuomi soko
oh.
Pia gedi kuomi Luanda
Zai Yesu na
Iwe piwa ngai zayo hi Oh, pikwe na chunya paronge Na serumo
Gimora mora ama aluoro ose yoda Kendo gik maboga ema timorena Aonge kuwe Ndoka nyaliweyo nike chandrok na usiku
Yesu, Yesu, para chingati mieneno Yesu, inu mesia, achiel kende maonge moro Tongande angeyo kumada yudie, takulora nikipiwa nganya kelo Atuo moraka muofuka manango, atuo moraka muofuka yorwinya Chunya ose kol gibedo mangima Japita madeba mozi nekanye Manyumbora ichuodo matute ya wa Onge kamo tegno manyalo chungie Chopira za baba kane dirna Pia neno ima mchopi muta Togara chimio kanyali chiemo Piwanga ton pinye chalo kodhi nyindo Ariera etiero da gotieno Anachura chura tonindo onge Angielo ra eliaregi piwanga Wanda korora magi wago waro Moro maro wanga tose korumo Wanga ore karango konde Apimora gitula katagi winyo Mungichino kende dalagunda Pene gimalongo kikecho koda Bebedo na makwinyo jatelo yae Ini kuna ruthi nyake chienkoso Koso nguono niyo zeru mocho Sisolo ya kodi chunya ugombi mana gaga piny motuo komboko eramanyi to mudho lil na mena aluongi to lil na nango yawa biamodhie kuobi ilso kuobi agedi kuobi
ibe biwa ngayo
bikwena chunya ye
bikwena chunya parongi
biamodhie
kuobi ilso kuobi
Studio.
Biro yowa gipiwanga mak ocho. Nakachop nyasacha winja gipo lomalo medwoka. Wayuwaga kod ng'at moro machunya lit, mana kitanda mar midekre. Kata moparo dalane, kata giode, kata gidalagi. Owadwa kata nyaminwa. Iseka otol ni deri nang'o. Kususum to iseruo nang'o. Gigo eko mondo chimcho nyingi Yesu ni maro se winjo ywakwa. Oh, hallelujah.